olo e mafuta male SBS Samoan.
Na fesilingia e tala fōu ole SBS se tasi o fōmai. I le COVID-19, po le coronavirus, lea na muamua mōli mawina i le lalolangi, i le masina o te sema o le tausanga na te nei, i le taulanga o Wuhan, i le atunu o Saina. O le tamaita i o Dr. Danielle McMullen, o le sui perisatene, o le asosia fōmai New South Wales, le Australian Medical Association New South Wales, ma na fesilingia e tala fōua le SBS, pefa ona pesia se tangata, mai le COVID-19.
Like any other cold or flu-like illness, you catch COVID-19 from other people who carry the virus.
O le coronavirus po le COVID-19, e pesia ai se tangata mai seisi tangata ua uma ona pesia, e awala lea i le tale pe mafatua o le tangata ua pesia, ae oise vaenga o loo vaa la latai ma seisi tangata. E le ngata ilea po o le pai foi o se tangata ua pesia i se noa fuanga e pe o lunga o se laulau, o se pui pui o le fale pe na mafatua iai le tangata le ua pesia. Pe tango iai, ae le ifufuluina o na lima, o na tangole iai o seisi tangata. Ona o se awala lena e mawhai ei foi, ona pesia se tangata mai le COVID-19. O le tā ua lena, o le whautuanga ina ia fufulu lima o tangata uma, e le ngata ia i lātou ua pesia, ma i lātou ele i pesia i le COVID-19. Tangata uma ia fufulu o lātou lima, se whāsimoli ma le suawai. Na sā unua Dr. McMullen, e ono āmata i le tī ngā o le wha i, ta feo le isu se i tulou, ma mafatua soo o nisi nei o aunga āmata. Ai ole vai asolo na lua talu ona pesia se tangata i le coronavirus, e mōli mawina ai aunga mātu ia, ai meise le whaingatā ona mānawa.
Some people will get fevers, and the pattern we seem to be seeing is that if you're going to get severely unwell, that's maybe more likely in the second week of illness. And some people get very unwell with shortness of breath. And that's the main issue with COVID-19 is that difficulty breathing.
O le suesuenga, po le test, mo le COVID-19, e whapewhi ona whai.
Most testing for COVID-19 is done through a swab in your nose and also probably in through the throat. And they look for the DNA of the virus, basically, on that swab.
Nā whautuaina, Dr. Daniela McMullen, e le tau whaia sau test po se suesuenga pe o ea a whia i le COVID-19. Se i vānga nā, o oena e te liu mai i sau whai ngā malanga i se atunu o i whafo, i te tonu o le lua vāi aso o atuana i atu nei, ma e langona ina ni āunga e pei ona tā ua i lunga, le tī ngā o le whaa i, le tawhi o le isu se i tulou le māwhatua soo, āunga e pei lava o le furu māsani. Ia pe o e langona ina ni āunga e pei ona tā ua, aina e māwhuta whaa vāvāra lata, ma se tangata ua whaamaonia le pesia i le COVID-19. O tonga fitinga o le COVID-19 i le taimi nei?
At the moment, there is no known specific treatment for COVID-19. So the management is all about supportive care, like a cold or a flu. With a mild illness, we encourage you to go home, drink plenty of fluids, Panadol for the aches and pains, and just taking it easy and monitoring symptoms to make sure that they're getting better, not worse.
Nā sāu noa, Dr. McMullen, nā o tangata ua mātui ia o lātou wāunga e tausia i te tonu o whale mai, ona e mana o mi ai masini whaapitoa e mana vai, po o ventilation machines. O le umi o a awhia le tōtele ia unga o le coronavirus, o le lua i le tolu vā yaso, ae to e whasolo ina manuia, e ono umiatu mō i lātou e a awhia i whawhitau li o le manawa. Na ia whautua ina mālosi le te tau i tangata ua whaamao nia le pesia i le coronavirus, ona usita ia whaatununga i aua le tausi pui puia, ma tāo fiai le pepesi o le COVID-19 i si tangata, e pei o tangata o lona ainga ma tangata lautele. O le reporti na whaamao pōpoina Camilla Bianchi, mō le SBS News.
toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po o whea lawa I mawailau podcast.